Amina Azizai. Yeah, Mr. Love. Najiuliza sipati jibu kwa mambo ya Aziza, anavyonipa mapenzi yake. Kila najiuliza kiuwe nifanye nini mi Aziza, kwa mambo ya Aziza ananipa mi. Ayaya, namtoa shambani Aziza. Oh Aziza, nikamleta mjini Aziza. Mapenzi anayo nipa Aziza, inanichanganya kili, sijui nifanye nini. Umenichanganya kili, Aziza, first time oh, ulinionesha mapenzi ya kweli oh, lakini last time oh, ukabadili mapenzi oh. Aziza, where you go oh,
where you go,
you let me home kila dakika every day. Nazungi na mabale, nakuti Aziza sasa. Kuloko uzo sala Aziza, izo sala nga pasina motema. Aziza, Aziza zungite. Aziza, amuni mwenda baluki. Aziza yeba kite kabelom, Aziza yeba kite Kardashian. Lelo Aziza lati kabelom, akomi kubosa nanga. Aziza, yeah, yeah, yeah. Aziza zalaki na banzaka, abandaki koboya baotano. Lelo Aziza yebi maskara, akomi kobudenga yo. Aziza, Aziza ma. Kakomo ni mwenda sepelio, yangaia Aziza oh. Amo ni mwenda sepelio, Aziza oh.
Aziza, Aziza, obalukinga
Aziza.
Na memakio na zamba, na ye na yo na town
Aziza.
Na kanisa kike bolingo, soki ozu mwasi azana zamba
Aziza.
Azaka na respect. Mais tant qu'on a mis le temps, on change mbalam.